suffer from the curse of colonial pain. El que volan kumbuza abantu anabako. Being black is a gift. Walk with pride. Your blood is made of gold. You are royalty. Uwe na huruma.
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 Fighting for